studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani odo sa yo saka mo do Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do di yudu men la presse ila bamako seydou bo wonani to boggi jande to ko badato chapantato pulle cikita dana wonde gube jeedin koje de dane woni nangado ceccikeenge le luumo jenne yoga seba kilen ka kolliti de nanda anakaani li wattu kerta do ka non no de gartani ana tanni deurentino jeedo Algérie Ahmed Boutache du gidi kawna sema o windi lettre yaade e murtunobe hibbe be fanda hono mana marongo nyunyalum ngodi le bamako do e dum woddi e gonga asko ma wi kala ko luga ko hawrali e gonga yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah ma do do studio tamani fulbe chapantaton sikitabe wondube gube jeedin koje de dande nangama ke heccikeenge le luumo jenne le region mutti denande ngadi ciagal hono yoppitingol fulbe wobbe nanganobe yontere yabbinde le region o nanno gotnaabe region o ka peli hono de don nande debbe kolliti yo tonyangaaji ndardi du soldat simbe cela mallondirde yimbe kedde nam Mamadou Sam Seku
Holi tama wide yo hakkunde Salifana e Lasara woni ko mangal pade embe natoyi der luumo ngalurende yimbe le noga e jeneo be solasa embe cikiti latade montortobe dina ngoni nangabe won député région o kolitido metti mudun batteno dido golleji dawrira e lewi mako no boniri woni ko solasa be larme malibe jogorto yimbe le be nangata be fa hande e lewi kanko ngotanado o hono dido sifaji pabata ko fi yargol yeso habgol terrorist yakku der région o denno mo darda be do mangal pade embe yawtade o do sifa habgul terrorist yakku joni watta lebbi kewdi ko region mutti gondo der wuddu leddi malindi latiga nokkudo yimbele montortobe dina ngalata bonandaji e kanye dunno do basiji hakunde jalini na kewi tili kewdi won ko pelle darni be hakkeji fulbe be kuliti metmun en nangul ngul wala dalilaji e torraji ngadi teedi fewde fulbe o do region ana wara jonte didi joni ko larme mali nangi ko buri chapan itaton fulbe to sofaratun nokku gondo dum der law mutti kabe cakiti yopitinde be do yimbele balde seden cagal ko be nanga ko Bataraf Dallaji.
Non seeb hakkille en ka kolliti ko larme mali nangata jeedinkoɓe le watti kerta ɗo an hani ɗum e wonde ka no nanɗe ɗe garate ni woni ko tañi e wi Brema Eli Dicko jangino université larme an hani wattande hakkilo ko fateɗo hono orande leñol tan kerɗenna Oumar Waygal
nangu gol neɗɗo so tawi a heɓi finde na yihi jomu a nandita e terroriste eɗum wawi famnade ka noɓe nangirta ɓeɗo yimɓelno so ɓami fa ɓe joppitama a tawan si boneji ɗi fuu ɓe kollama ɗiɗo golleji ana metti sanne yimɓele ɓe kana jaɓude ɗum wiide arme famminama haqqeji ɓiɓɓe adama en no gorri ɗum fuu so ɓeɗo yimɓele joppama a tawan yo yimɓele tampinaɓe sanne nde ɓeɗo yimɓele joppande nden ɓe ƴewtuto hono bonandayi ɗiɓe gaɗi ɗi wattu joni o ɓe cela hono ko ɓe jillidirta yimɓele ɓe ko saabi halde fulfulde na joɗiki nokku ɗo pulako worni na a pullotan ɗum hollitita wiide a jiya dinke eɓe kani ƴewde yello hono ɗiɗo golleji kani yuɓɓitirade wattu joni o saabi de neɗɗo wawa fewtude e jalleñol gotol tan wiya ngol e ngol wondi e jiya dinkoɓe ɗum waɗi so ɓami fa ɓe nangui ɓeɗo yimɓele so ɓami fa joppitama kañu e kohe muɗen jahan darnoyo kohe muɗen saabi de ana andi so kay bay tan bonandaji gatte fewde e muɗum en ɗum waɗi so woɓɓe mabɓe fo an tawta guuɓe terroriste ɓe
kala ko jiɗɗon famitade poɗa faye dow bemal am e Facebook na Twitter na dow oɗon mbawi hollitinde hakkillaji maɗon dow noddude numéro ji 75 84 11 11 na dow 75 84 12 12 daraniɓe derontidal gaɗi hono batu le gallure argende yesso keƴaɗo gouvernement Mali le batu o daraniɓe ɓe cappike sema wayde hono tabade aadi yopputinde nokku ɗo nanguno le kidal pali ɗum ndu e joƴƴigol makko kerɗona momin sendi bou fa ɓeydoroɗen faamu
le bataki neldaɗo Brahima Uldo Zidati sema ambassadeur Algérie Ahmed Boutache hayfi sema taɗinde golleji kaldal e kawral ngal le bataki o ambassadeur hayfi sema wasude hollude anniyaji lobbi ko woni e taɗude golleji talkurundu bataki o ana darda e sema yoppada korende so wona e ɗum ɓuyta teddengal makko so sema yoppe nokku o pelle faabotoɓe leyɗe ɗe jukka laamiɓe mum kañe o amma dabareji kertaɗi arandere mum yo yaltinde ɓe de fedde jokkitottonde talkuru kawral ngal
non na heƴaɓe sema ɓe kam mbi hakkillaji mumen ana jooɗi fewde e kayfeje derintina o jeeyaɗo Algérie ɗum konko Ahmed Boutache lettre nde dimbani du hakilaji mabbe fey e wi ilad ak mohammed keddena mumdi sen bidu fa famu wada
fa sirri etoni
du habbi hore amme di hayfugol dingana gonga sabede sema ana holi omo le gubbe yottinowo adiji mu le golleji kaldal e kawral kanye wakkati fu so golle de taadi omo hollita dum yalla golleji tal kurundu ana kebba yarde yeso mi famay kay hono ambassadeur algérie horejo fedde jokitotonde tal kur kawrangal wawi hayfudemi no dum latike fu min kollitimo mi jo ami ko wonani d'accord e kidalnde tidalaji majje kuntanama hore min kaldi e minisma yalla miden kebba dabareji lobbi yoppude d'accord kidalnde miden gondi dum e fide dabareji kertadi fakka otobe kidal e motti anan kebba daakeede
nyalane he senande afrika an yambine hitande fu nyande noga e jow leru men batte mudun don yambereji kewde ngata leerunde afrika de fa yimbe lato gotu natundira leede de do heba dol kedda na umar waygal
nyaloma kejena do rumde afrika de le noga e jow leru men fu dun yambinte ila hitande 1963 rumde afrika de fu hollitino wiide fa lato rumde wotere tiagal mudun den feddende noddata union africaine de darna fa hande kun faana mudu be jottuti yalla hono rumde afrika de hani hibirde yirwere arande hakkilaji di fo anana yiri nono afrika hanno hemtirde bamtare kanye e yirwere nayirinde bangal kebe ila wakkande de do fedde darnande be kolliti wide yoga golleji mabbe di fulle rumde afrika de nayirto fiyade basiji di dabare ko buri dubi chapande joko de do fedde darna warde nyaloma hande no faande be kolliti wide ti goti tan be nangata be jewto yalla hono rumde afrika de fu hani hibirde yirwere le majjum be jewto to ko be kani tugadle hen do e 2063 yalla ko darta te ko ne hebe le dubi ngaroji di dubi bibe jewtoto yalla hono rumde afrika de hani tawede e rumde burnde fu ardade li adna rundu
nyunyala ala ngodi de nyalala fu do kabaro maro manawo nana lugaji gadaade heedi gollede daranide jaagu wi di nyunyali ngala fu do kabbi nana askoma du lardi yimbe njerto andina kala cikitaado ana jogi ngodo maro abdul wahab jakite joko hore jaskoma o wonko hadde fatumata tugula kedena umar waygalu
kabaruji di min kebi di fu yo halaji kayye en non suudu humnino kabaru jaguji leledi di be jeyi fallumo kala bankorotobe jewtuyi kon halaji kaladi tondi maroji goddi tondi bamama di do maroji jewtiyama tawama maro mudinirango mana wala ton dum non tidalaji di malin kobe jogi wakkati fur di do halaji be kalan tawe dalili fu be nangayi wana joni mali fu di nyamde maro midimila do malinke woni fana senda maro kanye maro mudinirango mana feso dum fu wala le hen malikobe kana yowde gikki muden do lamu o tan kanye balle godde kasen neddo sa sodi maro kanye mana adandi dum ka dum walda ada hani wattande hore maada hakkille ka jamarnde yana heddan hala tan kullide fu be biibe jowi gikke mabbe do Allah gonga jati non ka joman han darnade hore mudun itid Allahji wondi malikobe jogi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden kebe fam tan kulikoro ana buri rewbe chapan temede nayo wondube nyaaw chofo o adadu andinaama kenya le nyalande aduna hesenaande nyaaw chofo o sisili hikko o woni gikande cialal e tottudu tomante ndima ko mudun yo gollede cialal region o kanye ONG sisula mali ngadi nde yambere hono jayngeji du tutari do lawi di bonnodi du ko badato duubi jeddi hikka mu intinama ana buri milio jena gadaade hen gollede deraninde jawdi le lamarde mu intini de poe pabotode du hono beedude kasara utude kasaraaji lawi le gallure katinde gaawdu mobile gendarmerie goto suutama le 4e quartier gaawto yimbe didon jogibe kaborde be anda ko goni di jippini donno ngel de sepanti jaade magge jama artenere jabbinde de bandiji chami e do hono yimbe du wuro azagala do hakkunu mudun yan songo yo kiloji sapego be wardube butoji tati teti yimbe ko jogino fu njaadi e dabaji noga e gudu kebe famu le lewru korkandu studio tamani sottina hejoji mun ndagu leer goto nenno ko wonno jiwde 5h kikide yaade 7h kikide fu wartirama 4h kikide yaade 6h heje bete ngodo wonno woni jiwde bete jiwde 8h bete yaade 9h de 9h jappodino minita sappo e joyi kono bawi du landade radioji modo fa beedoro do famu yo do kaddo de di do kabaruji hande fa kedde heedade fa hande yotrema ana yeso yen tawde aljumaade